kama kikukosa nitumie roho nitapeleka posa kwenye wewe mtoto kama kikukosa nitumie roho nitapeleka posa kwenye wewe mtoto wendo mapigo yangu ya moyo mimi ni mchoyo kibogoyo sikubali kabisa kukushare kwako hoi siko hoi sitoboy walai sitoboy wendo tiba yangu nikiwa nawe najihisi nimeshiba penzi langu kwako wezi pima na bila we sina uzima wendo chaguo langu wendo nanimaliza wendo chaguo langu wendo nanimaliza wendo chaguo langu wendo nanimaliza wendo 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 kila kitu mapigo ya moyo wendo wendo endelea kuwa nami kwa wengine kuwa mchoyo wendo 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 kila kitu mapigo ya moyo wendo wendo endelea kuwa nami kwa wengine kuwa mchoyo
wendo love wendo true cheki jazz cheki boo wengine cup icheche lose awakubab awana chance wendo chase over choose na kupenda mama na kupenda sana many drive paka cheese sijiwezi mana wendo domi ndo keys hakuna noma hof wala pingamiz kidondoka chinta kubeba over skies ay na kumiss kila saa bila weni kara una love yo kweli kweli ukizidi una feel una pile kama vile una kill nyumbani lini tena walipokona walihis wakadai wendo nema basnich kuwa pingamiz tena uwe nikimbish kula songo nao wakivimba hejalish wendo wangu favorite mpish kwa bed una dunk na wingi wa his chena na mills wanelewa this love yangu siya kibish katu hutolemewa uta enjoy hadilini wambie ever ever wendo saa wendo taa nikiweka funguo ni filanga
wendo 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 kila kitu mapigo ya moyo wendo wendo endelea kuwa nami kwa wengine kuwa mchoyo wendo 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 kila kitu mapigo ya moyo wendo wendo endelea kuwa nami kwa wengine kuwa mchoyo
bila wewe ma langi hana pa kukaa nyoyo za wengine bala wao ni sumu kame na wepuka tusijelala njaa mabisho wampea kwa dirisha tunawasoma hebu potea wendo nafs na raw love yako tatafuna hata niwe kibogo yo napenda yako smile ikikapa kwa sura na yuiona nikiwa na the mic love shani kwa kura na kufeel kama lua tabia murua umbo la kishua we unajua yo mana true gana kwa sacha isha tua kaku hold hadi mwisho mwepesi anakuacha pumua tazi changa hadi sufuri utafurai hadi mazuri takutusha kiburi mamtoni watasoma namba jinsu livo na mturi ay
nachomba mama usini kimbie usiende mbali baki na mie nachoomba mama usinikimbie usiende mbali baki na mie
Bezen Records. Bezen Records. Masala producer.